Jimmy, 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 James, JJ,
Dedicated.
Uliponipa ushauri tangu wangu utotoni, maisha nini jitahidi, oh, nisilale. Nitajikaza nijitume, nitakesha sitalalama. Ulichonifunza nidumishe, oh, jani silale. Basijikaze,
kaze mama,
usie, jipe moyo,
oh,
nakwenda mbali,
nakwenda mbali kusana.
Sali sana,
sali sana.
Nikijituma,
najituma,
nikutunze,
utunze,
hivyo nitunza.
Nikutunze mama, nikutunze. Nilikotoka mimi sitasahau, na mengi mama, oh, ulinifanyia, ulijinyima mimi nipate, oh mama, ulijinyima ili nipate. Sina cha kulipa kwa wema wako,
wema
na penzi lako mama,
ila
mbali najituma mimi,
oh, najituma.